ukona ma ex kama exchange. Whoosh. Expressway. Ukona ma cakes ama extreme. Expressway. Gondini wochi kwa estate. Whoosh. Expressway. Uli buy mandege o Alexa. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. 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 Asimama peke yake bila mchumba wake. Nalibai suku mamake. Ndo kule na mchumba wake. Nkona 250 na ni 250. Nana dai kwenda bash ya wa 250. Chenja soso na dai kweni 250s. Nana matisa ya fan kona 250. Tit for tat nana dem anatat kwa tit. Tit for tat nana kula tik tak men. Tit for tat niko tik tok talk to me. Tit for tat niko tap tap tankare. Expressway. Niko na ma ex kama exchange. Whoosh. Expressway. Uko na ma cakes ama exchange. Whoosh. Expressway. Gondini wochi kwa estate. Whoosh. Expressway. Uli buy mandege o Alexa. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo.
Wataka kula Hilton wesema. Wataka kula sheshe wesema. Wataka pesa wesema. Wataka shopping wesema. Kwa majina muitwa Gadi More. Utanipata na ma painting gore. Wana maaga big design gore. Machizi fresh uvuta unga za madare. Kumbe et sio kichwa. Uko at broken na kienyeji. Kumbe we sio kichwa. Na vile woji fanyanga mwenyeji.
Expressway. Niko na ma ex kama exchange. Whoosh. Expressway. Uko na ma cakes ama exchange. Whoosh. Expressway. Gondini wochi kwa estate. Whoosh. Expressway. Uli buy mandege o Alexa. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh.
Yeah,
kama gari ndogo.
Napenda bash imejama melanin. Niliona Johnny Walker akikunywa gin. Na kadem flani kakalenjin. Tuna fly high na capital ya din. Hakuna pressure, mali kuna pesa. Kuna pressure, mali mina tesa. Na tooth fairy alipitia keja. Akaniachia Tesla ya kuendesha. Nilimuno ki MJ kwa stenje. Na picha ya bomale kwa walenje. Na triso flani ya expressway. Nasikia joto, nikisikiza Coldplay.
Expressway. Niko na ma ex kama exchange. Whoosh. Expressway. Uko na ma cakes ama exchange. Whoosh. Expressway. Gondini wochi kwa estate. Whoosh. Expressway. Uli buy mandege o Alexa. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo.
It's Bruce, baby.